ngikhumbule ekhaya lenintabeni zangakithi nabantwana basekhaya sihleli sindawonye ngishe ekhaya lapho ngithola khona imfudumalo imbatho nothando
Ngishambu muse ndishini Ngapho koko seqalile upheka umdoko tishini Mangiqeda ukudla kumele ngifuthumise inkomo ejibhini Ntambama ngiqhuba ibharu anti uphethe icross esitobhini Bashota izamba nebhodweni silanda egcekeni engadini Asikho rich but asiswedi everyday silala dlini If ukushisa sonke sihlangane emfuleni sesiyoswim Asikho glamorous kodwa we make up after sea Impile simple for supper sizujeqe nomhluzi Ingane phasi esikoleni ngo-December kuhlatshwa inkukhu Noma kushoda la umakhelwane uyakulalela impuphu If umdala kimi uphuthi siyahloniphana la ubikude ekhaya lama sikhizungu Sijabulela ukubona umlungu Ngane sibambe inwele if ukudlula ihese phethe isiduku La ekhaya lami nabo umkhaya sinokudla amadumbi Impilo yasedolobheni nzima Ngcono upheke
Ngihleli khona Kodwa inhliziyo yami Ikhumbule ekhaya Phoke ngiyothini Sengiyoze ngifike Emva kwephasika
Zonke isakhasa Inkumbule yenza inhliziyo ingayiki Ukushaya ngamandla ebusuku nasekuseni Ngoba ngiselingedwe engathi anginamndeni Lapha ekhaya baphelele bonke angithi Umele ngifike ngafonanga ngabatsheni Abone ngami semtheleke emagcekeni Ngisheshe ngifike into ezimnandi ngakapheli Ngihagisa likazi sami ngasidedeli Ngisekudeni ngikhumbule